jeɗɗi yamde silmaji capanɗe nayyi banjul lamorde leydi Gambi. Bisimilla moon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi.
Abdoulaye Dikko
silmaji nogay jokkoji e kabaruji joni ɗi en cilminan hen koɗo meɗen, kanko omo wiye docteur Aboubacar Demba Diaby, mo janguino noon ko fawi e dawro e duɗe to leydi Guinée Conakry, mo yewtidan Ibrahim Timbi Ba ko fawi e nder séminaire laamu to leydi Burkina Faso, e séminaire ɗu wande caggal piyanɗe fewde konunkoɓe nokkuji kewɗe e majireji ɗu nambiyan seppoji e sa fewde e kanko hoorejo leydi Burkina kiɗɗo ɗum woni camminaɗo caggal majum. Jaɓɓaɗoma kanko Rama Diallo, janganen ko winda e jeydeji ɗi timminirena wiyeto meɗen ngo jantore mawde hannden to leydi Mali. Dieynaba Sow waɗani en jantore fawide e dow fesugol dabaji na ɗo pikkugol dabaji e banggal hono ñalawma muɗum na ñalande muɗum teddinande e to leydi Mali. Fadde nden noon bisimilla moon joni e yeftere coftal ɓalli.
Coftal ɓalli
yeftere meɗen coftal ɓalli. Rama Diallo a salmina.
Abdoulaye mi salminima, mi salmini hiɗiɓe
fulfulde. Mi anda ko Ibrahim wondi hannden. Bisimilla maɗa e coftal ɓalli, sikke wala kan to leydi Cameroun ko paɗen.
Non Abdoulaye, jon e piɗi e ñalade tataɓerde huitième de finale coupe leyɗe Afrique, ɗum waɗi kenga talata to leydi Cameroun toon. Sénégal e Maroc kamɓe ne jahan piɗi quart de finale e caggal kawre maɓɓe kenga, e ɗum woni Cap Vert kam yalti caggal nde Sénégal waɗiɓe ɗiɗi e ɓolum. Malawi kam du yalti Maroc jalokeɓe ɗiɗi e goten. Fadde piɗi e kenga e fuɗɗude fedde CAF halfinande fiɗa ballon, ɓe gaɗi kawri tan waltude e war hooreji na mbiyen fa hannde du saɗɗa gaɗɗo toon stade Olympi Altine. Dabareji koye nama Mariama Mumuni waɗani en jantore majum en keɗo.
Sénégal jali Cap Vert ɗiɗi be mere ha stade Kouékong ha asirare no gas e joyapre lewru ndu. Sadio Mané lowi bure arandere bure ɗiɗapre bo nde Bamba Dieng. Sénégal dilli quart de finale ɓawo ɗon jamdi jeetati jemma ha Yaoundé, stade Amadou Ahidjo jaɓɓi fijirde Maroc be Malawi. Maroc jali dow ɗiɗi be gotel bi Malawi nde Mango e Lins diga minti jeeɗiɗi fuɗɗan fijirde. Haragari mittanwa arana Youssef en Nesri watiti bi man ha minti capanɗe jeeɗiɗi bo Ashraf Hakimi lowi bi. Maroc dilli quart de finale ɓe fottan be Sénégal ha ton. Nange fodde pijirleɗi fuɗɗa, Patrice Motsepe hoorejo mobgal CAF waɗi jondi be jeyndiyankoɓe, o wolwi dow maayarleji gaɗɗi ha saare Olembe heesi Kenya. O ƴami no mobgal ko kan liña ɗum ko laati bosesel maayarleji ɗi. Jawabu man oɗo rena hewta mo ɗo be jumaare. O ƴami bo no sirwaare minti gotel hoo'e ha kala fuɗɗam fijirde fuu, e bo kala fijowo fuu haɓɓa leppol ɓalewol ha juuɗe mum ngam hollugo suno ngo lesdi Cameroun wontiri. Nonnon bo o andini pijirle quart de finale salotoɗe no ha stade Olembe egginama ɗe hoorete ha stade Amadou Ahidjo fodde liñol ngol timma. Mariama Mumini, Yaoundé, RFI.
Hande do kodi wara Egypte, Mali, Guinée Équatoriale a piɗan a kikiɗe.
A jarama Rama Diallo.
Koɗo men hande.
Koɗo meɗen hannden yo docteur Aboubacar Demba Diaby, janguinowo hono ko fawi e dawro e duɗe to leydi Guinée Conakry. Burkina Faso laamu rokka Macky Sall Kabore samminama e altinere ƴaɓɓine joni nde e samminere wonɗe caggal piyanɗe kewɗe fewde e konnunkoɓe, mbiyanno tan rafindenago e leydi ndi e tawtude ɗum majireji gaɗɗi toon to Burkina. Kanko koɗo meɗen docteur Aboubacar Demba Diaby omo hokka miijo makko e fano haala Ibrahim Timbi Ba komo tayki e nde samminere laamu.
Docteur Aboubacar Demba Diaby, mi salmini on.
Mi salmini ke on jaram.
Laamu rok Marc Christian Kabore sami ɗum ko e tenen faltiɗo ɗum ko caggal fiyanɗe e seppoji waɗɗi Burkina Faso. Hiɗen wawi wiugol ko rafi denagu angal denagu angal kisal, sammini laamu rok Marc Christian Kabore.
En wawi wowlude ko fi ɗum ɗon ɓay oɗon andi fayda ko waɗi ɗum ɗo fof ari e nder Burkina. Onon tigi oɗon fewndi ko feƴƴi kon eɗe ɓalɗe ɗo e balɗe feƴƴuɗe ɗen kadi e nder Burkina. O andi jama on yaltuno e nder battane yimɓe ko warano Burkina ko immorɗe e jihadi ɓen. O andi ɓen ɗon ɓe warno yimɓe buy, ɓe warno hay militaire ɓe buy. Jama on mununo moƴƴa, ɓe yalti ɓe inni wo lanɗon ala gollude tigi tigi telemma banggue ka hisirgol jama on.
Si en ƴeewi non on rafi denago ko ɓeynta angal kisal e nder ɗe leyɗe wona Burkina to woni ɗum kadi no Mali ɗum hino Niger wonowa Mali e yika ɗon kadi kunun ko ɓen immino sammini laamu Ibrahima Boubacar Keita ɗo kadi ɓeɗo immikeɓe sammini laamu Rockmark Christian Kabore ko sammingol laamu ɓe kanankoɓe ɓe horeɓe leyɗe ko ɗum woni feere ko nden feere ɗon haɗata layugol kuliyan kagal
hina ɗum ɗon tumi on andi fayda tigi tigi on e goɗɗum ngo no tawa ton ko wowlaka ko fi on andi ɓe lamɓe arɓe ɓen fof e nder laawol e hoore laawol démocraci fayda tigi tigi en en daari en tawi ɓe ala gaynude tigi tigi goyi
ado Burkina Faso samminere laamu waɗi Guine waɗi kadi Mali CDAO nde fedde leyɗe Afrique bange hirnange ɓami yagginanɗe walla jukkoje hoore ɗen leyɗe kono en yii ɗen yagginanɗe haɗali samminere laamu waɗugol Wagadougou ɗum ko Burkina Faso holko ɗum battinta e nde walde CDAO
on andi haɗata ɓay CDAO joni ɗo ɓe wolu ɓay lamɓe CDAO ɓe wolu gonga joni on en yii ko fi hoore maɓɓe tum ɓe woni wolude fida ɗingol tum hoore maɓɓe on andi jama on joni e lamɓe CDAO hina e hoore laawol goto woni on andi CDAO hare tigi on ko kañum woni e mojodere moƴƴuɗu ɗum e nder Afrique e nder Afrique fof joni noon fayda ko woniɗen yiude ni no yarirta noon si CDAO waɗali doyi si lamɓe CDAO waɗali doyi nde moƴƴe bere CDAO fayda e innata bonay few few kono fuɗɗika ɓattade e ɗum ɗon
hara ɗum ko sariyaji ƴettaɗi ɗi CDAO jogiti ɗin ko ɗin sariyaji hana dartede
heɓe duwa dartude sariyaji ɗin kono sariyaji ɗin no moƴƴi goye fayda ko woni tigi tigi on koɓe duwa wadde ko yoɓe pratique ɗin sariyaji si tawi lanɗo laamike tawi date makko on lanni ko yo teddin sariyaji ɗin o immo goɗɗo goo ara
no waɗirno Guine noon no waɗir noon kadi no kadi Mali noon yimɓe ɗuuɗuɓe Burkina ɓe yalti maaji ke ɓe waɗi seppoji hollugol weltare maɓɓe battane nde samminere laamu hannde kulol alana ko fati e démocratie se daari en tawi ka laamu samminawo konunkoɓe ƴetti laamu jama on yaltayi waɗa welo welo e hoore ɗum
on andi démocratie on tigi tigi on waɗali golle mum ɗen fayda démocratie tigi tigi on e nder Afrique on yii jama Burkina on ko ɓe woli kon ɓe henni kamɓe ɓe haccitaka CDAO si tawi CDAO ƴetti pehe ko arata e nder ɗe balɗe ko arata contre Burkina o kamɓe ɓe haccitaka ɗum on andi ɗum ɗon fayda tigi tigi on ɓe woraniɓe déjà si tawi on waɗi goɗɗum on ƴetti wano sariyaji contre Burkina Faso minen min haccitaka on yii jama on no heɓlani déjà
landal sakkital docteur Aboubacar Demba Diaby Guine e Mali ɓe jokkodiri battane ɗe jukkanɗe ɗe CDAO fayɓe hara hannde kulol no wodani CDAO watta Burkina Faso tawtukatɗen leyɗe ɗe wona leyɗe tati jogodirɗe
kulol no woodi kan ɓayto hiɓe andidiri on andi lanɗo laguine on e lanɗo Mali on hiɓe andidiri lanɗo Mali on e lanɗo Burkina Faso heso on o arɗo hiɓe andidiri on andi joni fayda ko kamɓe woni darti hiɓe dari ɓe wawata wonde ɓe wallidirali ayi ko kamɓe on en yiyata gellal e gerto no yaata ko gellal e gellal gerto e gerto dooku e dooku kono fayda ɓe wallidiray ko ɗum lanɗo laguine on inni kanko o fermata frontiére Mali Guine on yiya e joni lanɗo Burkina heso on kadi e sorijo on kanko kadi o wowlay joni
docteur Aboubacar Demba Diaby mi jarni on
mi jarnitike on
a yettama sanne docteur Aboubacar Demba Diaby jangguinowo ko fawi naade ko yowiti e dawro to leydi Guine Conakry kanko wonno kono meɗen hannden omo yewtirano Ibrahima Timbi Ba ko fawi e alhaaliji gonɗi to leydi Burkina enen janggo e jaɓɓade koɗo goɗɗo
ko winda e jayndeji
ɗi arama Diallo a salminama e ɗimmol
mi salminima Abdoulaye
sikke wala jayndeji ɗi naɓane hannden du to leydi Burkina Faso
han kasen jayne aujourd'hui kan windi yalla wana ayo bismillah kanko ma hali hala do kanko Paul Henri Damiba
annon Abdoulaye aujourd'hui wi'i ta Paul Henri Damiba o hino mbodiri kalamode ko siam o yegita leedi Burkina dum do en jayne de wi sabo timmi joni saminere lamu o kilal yena baltu Burkina gila jewtugol hala leedi ndi de saminere lamu wadunde joni Salif Diallo tawnodo hole suudu député en Burkina e garol Rocco Maraka o hollino wi defande ndu e tiagal de wura joni yimbe hewbe na kollo andinino ko lamu MPP so golliray yo ere be kebata anebde hole Burkina hononi en yoga anakika jati du maide makko alindini MPP tiagal saminere lamu gitena gon joni e Paul Damiba hemtade jihali Burkina do goldinde bibbe leydi ndi jokkude taji Abdoulaye
le monde afrique wi leydi Burkina dandama
non tiagande fedde MPSR holli altine hewtude lamu Burkina a place de la nation ondi jari hewi yimbe to waga dugu e to jihali goddi Burkina jimi e weltare mabbe kenga talata kasin ben jalti hollude gondan mabbe e be kununkobe yelade lamu mabbe wattire jam e denagu to Burkina be mbasay sapande ben so jogola lamu mo jay be jaltan kasin hollude mette mabbe
non jeyne jeune afrique kanyum du wadi lamdogal hono hore jo leydi kiddo du woni Rocco Maraka hono mo wori tiagal samina lamde
Abdoulaye non fay so tawi kibaru lamdu heba ka sab kanko on o yi'a ka gillama saminere lamonde hollama ko tuggi talkuru accude lamo altine o yewtidi badibe o yoga imo won e jama ali sare wagadugu horebe leyde e pedi aduna yanko je jamiri fedde MPSR hewtunde lamo joni dena hakke dima ko lamido fedde sidi yawo kamna sikito sala on dolda ka sinude tal e don sinude e talkuru jaltol mako e lamo ko heddi Burkina to dawro sidi yawo jabu heba ka tafa Abdoulaye
wakkat seda du wadi ngal lamdugal gotal
nono kambe ben be bi natte yoga ji amado media ji rendo mobel eggol ngel sika kabore kanko de lamido kindo to bangere wo teretu togo lamu togo lamnay ko late majum ka dum hadata tiagal ande Alassane yabbino Blaise Compaoré to isirabe mudum to kodi wara tiagal riwede makko lamu Burkina
e jeune afrique warti e ngurdam nanudan rokko ibeka e Alpha Condé
jeynede warti de leddi konguli Ibrahim Boubacar Keita lamido kindo mali mo wala kasin o weltanoke no horokko tiagande on don en tiagande on don en hebuno o lamu hitadu ina dide sappo joyi e din bindi o andini no korokko jokkitoken bandira bem laatade ado batta hore be cuudi député en faabe kebi lamade leede mabbe joni jeune afrique wi'i o hono non yaltor mabbe e lamudu o nandiri kununkobe titi lam Ibrahim Boubacar Keita Alpha Condé hono non to Burkina Faso Rocco Marc Christian Kabore wasi lamu e djidile
a jarama rama diallo
Abdoulaye Diko
tobbe mawde jewtade kabaruji meden alal bari handen nogay e jeego ma lewru go bordu e hitan udnaaji didi e nogay didi gonno to leedi Burkina Faso wakati mo pellele adnar do gondi holude metta mum en fewde e samnere lamu wande tonde e ondon wakati goto talatare kengen e pelle civil en e sukabe e ngadi kawurte wagadugo lamu leedi holude weltare mum en e daminde du yalla beedo konunkobe ana ngartara jam e deejere e leedi Burkina Moussa Faki Mahamat horjo gomo fedde dentale d'Afrique ana tawano ba ko talatare kengen imade majum yo jewde hon hen kaldal fodirta ko leedi Mali e fedde sedi yaw dum leedi hirnanga Afrika yalla jukkoje de an itte jantore men mawne handen banen to leydi Mali ton hono tufugol dabaji hitande de e fuddi e ngol tufugol hono wadi nadu golle majum fuddugol mudo yamirama sura korola di wala kulikore le majum marobe dabaji kolititi dalaji kewdi din jogi jantore jena baso
koy o wakati mawdo jagorbe Mali o shoggel ko kala mayga tufikural garanal e nagge nyaabe balewe to sura korola diwan kulikuru
Les vaccins cette année
hitande hikande fodde chapande nay e tati million ledde dabeje ganno yi hokirede halfinabe ko fati e tellal dabeje tawakadi e der gal gollal ko gollanobe laamu e gollanobe ko e mum en ballondirta ngam golle den jub on ji joni mo hokiri hen hettinabe e gal gollal fodde ujunnaaje joyi ledde ngam dabeje meden bawa safrirede
Hamad Diallo ko wakili marobe dabaji to sira korola diwan kulikuru en hala chadele mabbe
ngure dabaji ana tiidi do o wattana dum hakkille do amen do burti ana tiidi horeejo jaagordo o wattana dum hakkille cellal daabaaji amen wattana dum hakkille ko buri fu tiidudo do yo ndiyam ko daabaaji amen njara feeso ndungu won gelle yogaaji anaton so kam woji balde sappo tobaali daabaaji kebata ndiyam ko njara ngattana nguure daabaaji amen hakkille
wana don tan caɗele de kaadi Sanusi Buya Silla horeejo fedde daraniine dema e gaynaaka Mali kanko ne om hollita hen caɗele goɗɗe
Dungu fatingu ngu woɗai huɗo nyomal heewa heɓana ko kodu wonaki no na wule ndelle miɗen banto kala neɗɗo fu juuɗo goɗɗo na yaltina nyamdu daabaaji le maliga joomu haala sabu hano demal haabu toyo gouvernement Mali kan hokkata jawdi faa ɗum heɓa ɗum laato ndelle na leeɓi tawa yo kujje Mali kamɓo e en keɓata nafa majju
omo hollita hen kadi peeje kanɗe ɓameede Sanusi Buya Silla horeejo fedde daraniinde ndema e gaynaaka Mali
amma ɗi dabareeji tan mbaawa wallude kujje keɓa njalto rafo ndelle sonaa no duma ɗum wonno neema kujje ɗen na yiɗirete ni sey ɗum wattite sabu haana acce faa wakkati gataaje nde ko marooɓe mballite e duma on hano nokku to demri ni minen kay yo wakkati hannde ni min kaaja neema kujje amen eɗen njehi daraade no watta faa décret on danne faa aadi on du yotto
no peeje ɗe ɓamtorto wutourneeruji ɗi ko'e munen ene kolla hen jiyanɗe munen Oumar Makki Tunkara hooreejo wutourneeruji Mali
hino heñi yo hoorejo jaagorɓe darnugol suudu mawndu janginirɗo wutourneer en ɓuri duuɓi capanɗe jeegoo ila maali hetti leydi mara suudu janginirɗo wutourneer ko ɗum waɗi darnugol ɗum waaway ɓeydutude wutourneer ɓe ɓaahino fanɗi ka men meɗen sikki laboratoire wooduɗo on no haani wattede ɓeydite fii ñawndugol daabeeji heyɗindingol o labo fii moƴƴingol marque danndayɗe ko wiyete fièvre arthrose no moƴƴani maali e leyɗe kawtal je
caggal mum noon jaagorɗo daraniiɗo ɓamtaare kereduuji Mali o ɗum woni Modibo Keita o haali haalullaaji jettinooji hakkille
ɗi saahi sakkitorɗi ɗo en heɓi ko ñaw innetengu fièvre arthrose nangi miɗo faala hollude gaynaako ɓe ɓen fii ñawndugol nde nawnaare peheyno ƴetteede fii ɓeydugol doole laboratoire on moƴƴingol marque fewɗo ɗo direction kippuɗo fii wutourneer hendike marque ujune temedere coggu mum ko million ujune temedere e capanɗe jeɗɗi e jowi sefa kaalisi leydi ndi
ɗum ɗo noon haa wi mawɗo jaagorɓe o coggel kuukala mayga o wi maw yettino e nelal ngal to haani yettineede
to baŋnge ngaynaaka ko leydi men ardi e nder leyɗe sahel ne soofi e nder ndin leydi njiyan wonde ala fof duɗal mawngal to safrooɓe daabeeje keblate ko hunde nde min ngannoyi miijaade e mum emin jogii heen jiyanɗe emin ngannoyi hollidde gardiiɗo laamu hakkundewu ngu so tawi eɗen jogii fodde ko ina ndaara wonde capanɗe jeegom e nayi million daaba fodde ko ina ndaara wonde capanɗe joyi e joyi million ko waɗi bibje ina haani mbaasen muɓɓude gite njeebo ɗen ko ina addana ɗen daabeeje caɗeele
marooɓe daabaaji ne mbeltima e ɗen ñalaade fesgol daabaaji Seku Bari maroowo daabaaji to Sira Korola
le bi jeegom fof dabbunere peyaade sargi ɗi pikkete so ɗe pew artude ɗuɗo pikkete so wiyama onono ngari o tawimi fan cuuɗi amin on pikki on ka weltare wawa ɓurde ni on kam mi sarmina ono worooɓe sarne mi leydi ɓaleere so a yahani a pikkani kande buutal naati fof annda an ka jaltuɗo nga alhamdulillahi so hooreejo hoore wari ka ƴeewi ko woni amin pikki kam ka alhamdulillahi
goofe so daabaaji fuɗɗima e nder leydi he gila lewru sappo e ɗiɗa ɓurdu hitaande ujunnaaji ɗiɗi e nogaasi go'um ene jokki haa hannde Jenne Basso Bamako RFI
sikke wala en keɗimaɗo joni jantore nde Dieyna Ba Sow waɗani en e dow tofol daabaji to leydi Mali aywa kuunali nayyi jokkude hen joni ndi sikke wala aynaɓe ɓeɗo ɓe tawa foof a tawan eɓe tawda e weltare wona hono Ibrahima Ba en ɓen ɓe andana gaynaka hunde e tedduɓe ɗo no kattene ɗiɗo kabaruji arandeji e ɓeete hande ɗo RFI fulfulde o jarama Seydi Ba golle ɗe peewi enen ɗo e sinma capantati e kabaruji goɗɗi